Uzuri wako shepu haikatai, nimekupata chanijidahi. Tucheze lumba bolingo nahi, wenye usuda wazilahi. Nishafanya mengi mapenzi, kwako misiwezi. Nikuimbie wimbo mapenzi, mimi nifulahi. Nishafanya mengi mapenzi, kwako misiwezi. Nitakuimbia kwa mapenzi, nikiwa nawe nifulahi. Kuitenani tafadhali, wenani mafulani. Kuitenani jina gani, wenani mafulani.
Before I gonna marry soon forever, I wanna say you are the special for me. You look so wonderful. Mungu ajalie tuishi vyema, tuzae na wana, wanite baba, uite mama, tuishi salama.
Kuitenani wewe, jina gani?